Etie for Babu Awa Dumadi, so for say Akoto NNS, minimum a day domain. Eda Unyamia say, I won a bampo, I won a shasupa, I won a kimupa, or war a fire, I said, and then so over my yang a day, and then so over my atrasi, no ye, nido, and then a cania a day atrayan, say, and ne Christia day. On also so a befaso na weshraye. And yasida and canidi. Babu awa jumedi suni na efaso yetia yempenyem fo ya hempo yasofu wokrude mo apostle ane otofu Reverend Kessler ane yasafu emma enyina ene anopey yadi entia free babu awa jumedi su edema niken. Tiao and pay ane mama Esther Bebia Mobiano and Anno Pay when I may ask and come. And empty Mawfidiano and I Nenensu when I may any ewoho and I'm saying it in the man will no. Only ewoho and then so near and my fidian in a haya na igusua yen the more a pay nyame a chumaya a di atrayen and chief of Babo Award, my DC, and I'm also on the field. I said, my name, Crasset, if you didn't know me, and I hope you can have my authority in the room, but yeah. And I'm so proud of a papa that will never be good enough. And I'm thinking, original, your fat Babo Award, my day, so your day, and my watching that be any year, tier four, mutia in the other, and I'm not playing the fat Babo Award, my day, so. Eddie, a chiamo. You were in Kaibo, Kakra, Yadi, to my name, and there, and a pay, and so. Sir, any a bee, a chair, a dime, an engineer, your best dresser, who are war a pebby be, ya, we near be what dying, or perse, or be a pebby at now, or be to me, a quack or to now, or I will be simple that send me by me, there too, a dry, and Tino, and I know that so, at the hole, and Tisabase to be pebby, or best now, a best dresser, so I down in the hole, and to be to me, I contact him, my number no, I 06 147 28 170 and then your best dress said, Ope baby, Ope Timmy, a friend, my number, no, Naya, the retro, Eddie Wako, baby, Ope, sir, Otenano. So, soon, announcement, YMJ, yeah, a Thanksgiving, Troy, Yenyaba. Perpetua, ne papa ifi mu family ne papa Thanksgiving service no basu eninti no yenyaso na yenti na senebeya ebitimi dan duso a enyina ebitimi ehie mu na yati ye papa Thanksgiving service no aseda asumu no akwe ye na ye janu kwan fefefe eninti enoni ma ye enti
And Mrs. Abrasio, Akwasanoma Chairman, Mr. Belfi Owusu Sachere, Mrs. Nancy Owusu Sachere, Mr. Joe Lamte, Mrs. Mercy Lamte, Mr. and Mrs. Wache Elder, ETAG, Mr. Edward Yoduana Mensa Adobia, Mr. and Mrs. Akwasi Boateng, Abusuyensa Yemfa and Kaiwei Emre Mose, Ohini Nana Edward Elijah Yaujesi, Aokone Krechin, Afeina Nenasi, Asorino Ebruso, Yapapanya Infinishia Ebioson Eba. Abusia INSA, Aya 11th July 2021, Yanina Yakaya Album Apple, The Rock Chapel International, Reverend Okori Amambo Adam, Gumedia, Non Cooper, Negumedia Ashase, Bia Wodi Gumain, and a Cantash of 636, Postcode Naya 1104 HJ Amsterdam, the Papa, Yanini Wokrodium, and Mrs. Perpetua Jesse, and Asua Sabri, or Tinisio, and Reverend Kweku Asante, Dodona Friend, Kunyami. A cool Anna Asafua, a Teldumedi, actually, and in the Rock Chapel International, Casanoma Foundation, and a Casanoma Radio, a Fay Bible Hour Radio, and a Dumakia won Freewon Blue Resources Service Skipo. Someone TBBS for our telephone number numbers are made with 06 844 49785. Announcer say 06 112 89892. Almost I don't phone a jam for say. I'm a father and a dress code, a to any fit. Abusia said, Otunan Safre Adolfo, a jam for Samoya Wamboa, Napa, and Nasia, I'm sorry, in the pay. Abusia Damas, Om Damasia, and Sad.
And Yena, Yefa, Sanka, we so Yadi, Abre, Yadolfo, near TFU, and Yena, sir. Saturday, a drusua, a 11 phenomena, nayen na yum, na yen koja, in niaba, perpetua, also for mame, na yen fan a papa, and I see Asumi, and ma, when I mean, and Catanity cra, a war, and crew dear yum. And into a young so yentie, emra, entercra, and yenimo, beye. Yenim nyina ebisua onyame asem kakra efi babo awadumedi esu onyamiase ene anope yi enfufu enimse enfi enumem enenfi ahondin mu nemu mefide onyami itumemu ene nensu yenwe esa enintine ebefa babo awa jumadi su ene ne ati fu ni nara yesina onyamiase enunti emra ye kakọ no se owo bibia number no eye 0207371619 0207371619 osu betimi ewuram na woni ache onyame asemi nia ososo contribution ya opese odi eka hunu enunti e pompa ye Adam so suffer hen and not no pay so ye the acid man. Ye the aye ye man, ye the uncomfortable man. Ye show the animal yam sentence, who would to me mono. Am I a nun and a moja idea for son and ye munia men and a year demand. Wait, woman a year and a wood dom and a wood dry with the doye, said a nun so ye and so ye and ya woman. Ye bompa ye ewo Yesu Kristo din mu se emra ye besia wasami onyame won konkron na fai no mum dimye winyansa wo hu mu ne wonti ase wo wasim mu na ne befi mu aba no ye di ho an onyam se nyina ye di ama ye da wasi te enen so wati ye yen wo doba Yesu Kristo din mu ena ebo empa ye amen ye be kasa Ebi kakra bi ewo Psalm 73 efi ntichemu adio no miensa no so ekoka adio no enwotwe Psalm 73 verses 23 to 28 medikai mankai no wo brofunumu na feyi makain wo twinumu tenebe ya omo omuti ja twinu omuntimi entimi entiasie ye nti e kain Psalm 73:23-28 and nevertheless I am continually with thee thou hast holding me by my right hand Thou hast shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I deserve or besides thee. Though my flesh and my heart fail, but God is my strength. Of my heart and my portion forever. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-hurry from thee. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God. That I may declare all thy ways. That I may declare all thy work. 22, 23, no, 3, no, so, eba, no, enye. Na, medie, metna, wo, nchenda, na, waso, mensa, enifemu. Wonam wetri mu poso echirechire mi ekwan na echire yi no waje mi akọ enwonyam mu na hwan na mewo no osoro na se uwo mi a mi hwehwe asase so hwee ma me honam ene makuma enyesa Onyankopon ene makoma botan ene me chefada na hwan na se one a ofri wonchan ko echiri no ebehira obesei won a wo firi won chan ko bo edwaman no nyina na medie onyankopon nchechina eye emame medi awradi nyankopon aye mi dwane kopia na makabu nyuma nyina medi awradi nyankopon aye mi dwane kopia na matina maka unyuma da enyina amen anunti ni ehwe samsi ya otrefo yi etre ye ya kosi na medie metina wonchen da na wodi wonsa enifano asomimu se yetina wonyame enchen ya onyame etimi ekura ye na otimi edada ye na bebi biara ye ko na se adie bia ye ye no onyame etimi esomo ma ye na ye nema ya ye ye no etimi ewie epe ye enunti se ye kan sa Hazaya engoma no kura no a ose wodi won satini ni fa no ayeden adi akura mi mu ifi se wo si mensuro na me no na wo ho e ma wa kuma ntu ifi se me ne wo bo afo ani nti se basse se ya kuma etu ne se ye ni bo afo bi a ye dane ye ni tu onyame so a onyame etime bo aye na onyame de ni satini ni ni fa no ayeden adi akura eye mu senia okano wo 23 no nse na me dia metina wonchan da na waso mensa enifemo eni ntisi etina wonyame nchan da ade a wonyame eyemaye ni se oso yensa enifemo na okyerekyere yen kwan na otinitini yen na oyi na kirimopo a ewo nitrimu no ede emayen fise babo ne si obibiara osuro onyankopon no obekyere ne kwan a omfaso na ono asafo urade no ebitu nofo efrise se nipa no odi ne wire ahye onyankopon emu eno ntisi e toaso a ne ye hunu se na wona motrimu poso ekyerekyere me kwan na ekyere no waje mi akọ enumonyam mu efise onyame hwehwe se me ne omie no wodi en ebesi yie enu ntino onyame enumonyam efise eba me ne omie no so wa bra ono ankasa edi ni trimopo e kirekire ye kwan se ye ankasa fa ye trimopo so se ye de be kirekire ye kwan ya edi enkugo anase edi enimugo ase ene edi bebre ye but se ba se so onyame fa ne trimopo so e kirekire ye ndia en ye onyame wodi en ko wo nanimonyam mu efiri se se ono ankasa na etrekere yen ono ankasa so no wo wa yen ono ankasa no onim enepa edema ye na base se onyame kirekire yen na wodi ye fa na tempo so dia en ye na ye enimonyam kese e na ono asafo urade wodi ehye yen efiri se se tena ne na so no odi ne satene ne ni fa no edi ekura yi mu a ɛne ɛna ɛwɔ baabi pa a ɔno asafo awurade wɔde yɛn ɛrekɔ mpo sɛ yɛhwɛ yɛn da asetena mpo ɛwɔ asase yi so sɛ ɛba sɛ sɛ yɛtumi tenatena yɛ anammɔ na yɛtumi tena baabi a ɛhɔ yɛ na yɛmfa yɛn ho ammɔ afekuo a ɛnso onyame ani a yɛtumi ho sɛ yɛn asetena mpo a ɛwɔ asase yi so no etimi ye animonyam etimi ye anidie etimi ye etumi na nipa bebre eba wo ho eba be eji enhira ewo wo nase efise almost share wo lifestyle na so living standard da neche se uye animonyam enunti ye pompa ye se impo emra ye wo asase isu no ye betimi aye sa animonyam no nampo ye timi aboa enipa bebre na base se uwe animonyam ti ehwe eniema ewo animonyam mu a yesi a sa papa we die nanim wo animonyam sa mami we die nanim wo animonyam sa abofra we die nanim wo animonyam ene ntino yehwe sa animonyam fo ya so bi e ba sa animonyam fo ye animo a onu se onipa no ontimi mfa wonim ma betwetwe fom ontimi mfa wonim metoto ase efi se so wo ba wonim a yehunu se animonyam bi akran ewo wo so enumonyam bi akata wo so enumonyam bi ewo wani mu an obi biara entimi ma wani ema medi rof enunti sana babo yi eka etre yen se si ye do nyame na metri mo poso na wo de chirechire yen ye kwan a ye mfa so a etre yi no obegye yen na yakwa konya ani monyam odie monyam abotri eboboyen obe dien ebeko wono ankasa na hinie mu na odie akwa akotna ho na washeyen ani monyam enu ntino seye twaso a ofin na na hwan kroa ena me wono ewo so eye asembisa so edidifo ye wo obi ewo osura na na hwan na wo no ewo osuru ye nimse osuru na ewo ho no e firi ha e first second third heaven echo heavens of heaven kono ye wo ahonhom bebere anase principalities bebere a ewo sa e firi first seven third heaven na echo ni nyana no na se ahonhom bebere ho de a ene na sa osuru ho no wo die no ene hwan sene atwere ne kan se na hwan na me wo no e wo soro ene wo se na se wo wo me a me hwehwe asase so hwe ene nti se ye die ne sa wo nyankopon wa o wo heaven mo heaven ne dia okunkrum mo ho ne dia the holy and the holiest ne dia ene na dia be kura na ye free mo je ni ya hwehwe e wo asase so e die na yes, you share power as I see sooner. A dee nipper dear, a dee wo how near my near, and in a mabibri, a de bebray, nempo, a muninano, a bit in your bree, a mojani, a nipper dear, ya say nipper dear in an, nan soon yenya, and when yen be a womb, say you were sa when yan coupon ye a war, a sorrow dear, and ye na asida enka when yan coupon, I say. Wano a ye wano e wo soro no wano ni ye ni monyam wano na wasiesie baabi dia ma ye no wano na odi ni tremo po akura ye wano na wadi ye se osiesie ye e di akọ oda ne nkwa enanmu na menu mie no ya anyira na yenya eda nkwa efu se senia ye tia si senia tie di ara na ye bewu na si ye wususu a ye wo baabi a ye ko ada se eye baabi mie no ye yebeko onyankopon ho ewo esoro ho anase yebeko akoda dungeon obunsamo amane hunu ejem enu ntino ose na hwan na mewo no osoro nyese uwo media ene na mehwehwe asase sefi ta ejidi for se ye de ni tuso se ye wo nyame bi ewo soro dia ene na asase sunun yem pre and jeshi ewo musa esese yeye adwuma because babu na nkasaka se ye momodi na yenye adwuma se ne ebe ya yebetimi adi ye na wo ma wo ni bi suno yetimi ama wo mu bi enunti ehia se esese yeye adwuma nanso so ne yeye adwuma no na ye de ani asi ne owo osoro no soso efuse se nye tie biara no senia ye ye adwuma home wasase so no saa so na ye ye wudam so ne ye beko ne akwa ko home nya se basa se ye nya obi e wo soro a ehene fa na ye ko e wo esoro ho ene nti no se hwan na me wo no e wo soro e ya se mbisa so hwan e na wo so wo no e wo esoro ho so se nya nkupon yi wo no e wo esoro ho a na se wo no wo esoro ho dia ene ye na yen hwehwehwe ewo asase so eyenema ye nyina no ye de ani besi sa nyankopon yi so efise woni ni ye dwane kobia woni ni ya pandindin woni ni ye ni monyam hye ne se eba se ye dane to home pa na enim se ye wo sa nyame ewo osoro enti ye wo sa nyame ewo osoro dia ene na enimonyam ebeka eye efise woni na wo yi ni trimu po edi I actually in Jeremiah 26 now say my flesh and my heart fail but God is my strength my heart and my portion forever na 26 Jeremiah na ma mehunam ene makoma enwiesa onyankopon ene makoma botan ɛne me kyɛfa daa ɛno nti sɛ ba sɛ amanneɛ wɔ haw ateetee kɔdaa na adwuma mu den ɛnyinaa ɛhom yɛ so ɛnnɛ sɛ ateetee mu mpo no sɛ yɛakoma ɛfeeli mpo a sɛ yɛakoma ne yɛhonam ɛwie sɛm mpo a yɛwɔ ɔbotan bi a yɛtumi de yɛ ho to no so ne bisa sɛ hwan ne wo botan hwan ne wo akoma ɔbotan hwan ne wo kyɛfa ne anɔpa yi so onyankopɔn ne yɛakoma botan sɛ onyankopɔn ne yɛ kyɛfa deɛ a ɛneɛ na yɛnsuro bɛma a ɛretɔ awia anaa ɛnsan yadeɛ a ɛresan yadeɛ awia ketee bible se ɔpem bɛtoto bonkum na ɔpem du atoto nifan na yɛn deɛ ɛrenka yɛn na yɛhunu onyankopɔn baabi a wɔde yɛn ɛbɛsi sɛ ɛba sɛ yɛhonam no ɛwie sa ɛba sɛ sɛ yɛakoma ɛfeeli na biribi biara ahome mpo ɛnni yɛ mu a yɛn deɛ yakoma ɛbotan no ɛne asafo awurade because he is the rock of ages ɔno ne yɛ apan denden ɔno ne yɛ nyankopɔn ɔno ne yɛ kyɛfa mu daa ɛno nti no yɛnsuro sɛ yakoma ɛbɛtumi awie sa ɛfiri sɛ sɛ yakoma ɛwie sa yɛnim sɛ yɛwɔ akoma botan bi a wɔne yɛ kyɛfa mu daa yɛ akoma mu kyɛfa botan no ɔno ne asafo awurade he is our strength he is our portion forever ɛno nti ne sɛ ba sɛ yakoma ɛwie sa nnɛ sɛ yɛwɔ saa nyankopɔn yi a sɛ hwan na yɛwɔ no wɔ soro na saa nyankopɔn yi wɔ soro no wɔ hɔ a ɔno ɔne yakoma botan ɔno ne yɛ kyɛfa ɔno na wɔma yɛnhwe ase ɔno na wɔma yɛmfeeli ɔno na wonyaa yɛ ma yɛatamfo mare yɛ hanam do ɛduru mmerɛ bi a deɛ wɔ strikers nnanso so no ɛnam sɛ wɔ nyame ne yakoma botan onyame ne yɛn na ɛwɔ hɔ ne ti no ɔmo bɛtaataa yɛn nanso ɛnkosi ahwei ɛnim sɛ the righteous suffer many a times nanso no the lord deliver us from all na ɔma yɛnompɛ mu baako koraa ɛmmu sɛ saa nyankopɔn yi wɔno ne yakoma abotan deɛ a ɛneɛ na ma yɛnsuro ɛwɔ mu sɛ ya akoma no ɛduruma bi a ɛbɛtumi afeeli ɛduruma bi a yɛahoɔden bɛtumi asa ɛdurumerɛ bi a yɛbɛtumi ayɛ mmerɛ nanso yɛwɔ ɔbotan bi a ɔno ne yakoma botan a yɛtwerɛ no a ɔno ne yɛ nyankopɔn a sɛ yɛsu frɛ no a ɔbɛgye yɛn na ɔbɛsɔ yɛ mu na ɔma yɛ ɛnwie sa ɛno nti mebisa wo ɛna anɔpa yi sɛ hwan ne wakoma ɛbotan sɛ ɛba sɛ wo honam ɛwie sa a hwan ɛne wakoma ɛbotan sɛ yakoma ɛbotan ɛne asafo awurade deɛ a then he will be our portion forever he will be our portion forever ɛno nti sɛnea atwerɛ no ɛsi kan no sɛ hwan ɛne wakoma ɛbotan ɛnɛ anɔpa yi ɛno nti yɛnim sɛ so onyame ɛne yɛabotan deɛ a ɛneɛ na yɛrensuro sɛ yɛfa atetee mu a yɛnsuro sɛ yɛfa wɔhaw mu a yɛnsuro sɛ yɛfa amanneɛ mu a yɛnsuro sɛ yɛhonam no mpo ɛwie sa a yɛnsuro ɛfiri sɛ yɛnim sɛ yɛwɔ ɔbotan bi a yɛde yɛ ho atwerɛ no na onyankopɔn ne yɛn akoma botan na ɔno ankasa ne yɛ kyɛfa mu daa na ɔse na hwan na ɔwɔ hɔ ɔfiri wo nkyɛn kɔ akyirikyiri no ɔbɛyera wɔn a wɔfiri wo nkyɛn kɔ akyirikyiri no ɛbɛyera wɔn a wɔfiri wo nkyɛn kɔbɔ adwaman nyinaa nyame mpɛ sɛ me ne mmienu yɛbɛfiri ne nkyɛn ɛfiri sɛ sɛ yɛfiri ɔno nyame nkyɛn a na yɛakɔ akɔbɔ adwaman ɛfiri sɛ ɔnyame ne wɔ nyame a ɔware yɛn yɛ nyankopɔn mpɛ sɛ yɛbɛnya nyame foforɔ bi Edi akano ho eni ti se ba se si free se nyankopon ye nchen na ye konya enyame foforo bi e kan ye nyame ho a na te se yakọ akwa akọbọ edwaman na yakọ akọ ware ware foforo eni ti e ba sa onyame betwe mene omie no ho nunkun oye onyame a oye nunkunfo a otia awọ enemre yi ni awọ entuatu aso nyina aka eni ti ne onyame eni dano pane ni ekran ekọ ba bibiara na osuhwe yenya yesi yeye ejedifo no ba bi ayetu yanamo edisi ba bi ayekọ yansemo ayeka so se nyankopon yankasa na yegusu eye ye nyankopon ana fe ye free na chi akọ enyame foforo ho se ba se ye free se enyame ho na yekọ enyame foforo bi ho dia ani na yakọ akọbọ edaman Nete se o nyame eni chire ye nse ye befili ni nayase ni yako enyame fufuro ho. Nwasi no omu omu konye na ano wo omu ebe yira. Ntije basi ye fili o nyame nche na ye kwa yira ena ye nyina ye be yira. Eni nti ebe sre asafo uradi. Ese omu su na omfa ni ntri ni nifano enkura ye mu na onam na tri moposu entre tre ye. Seni ebe ya ebe timi ya receive ni glory ewo heaven. Seni ebe ya ye nkobo edamai efufro ewo bebi. Ye nkonya enyame fufro ewo bebi. Na ye nkosum enyame fufro bi. Se basa pe nete se yako ni yako akobo edamai. Na basa wo nyame ebe ye ninsa efri yesu. Eni mo nyama opesa wale tu yesu no. Obe ye efri yesu. Efri se ya pasa nyankupo ye chi. Na ye diye hua koma enyame efufro. Eni ti yebe kamfo adyama ye honse. Mura ya fichwe sa o nyankupo ti asufui. Onunu utimi me ni mo nyang. Anu na ukum, anu na omankwa, anu na wotumi se wadie, anu na wotumi se wadimeni. Yebegusi ya tina se nyankupo yinafi, na onamna dumoso, na dani dani. Bebi ya, opese yekono, wadie yako, efisesi ya kuma ewe sana, anu ene yebutani. Seni yetie biara anu, ya kuma ene yehonamno ebewe sana. No matter o dia upa di wonfie ne di obi nfie ne di obi nfie eka ho se ne tie biara no yakoma ne ye honam yi ebewie sa ne se ewie sa hwan ene ye important ne se ewie sa hwan ni ye chefa ne se ye free sa nyankopon ye nchan ya hwan ene ye nyankopon ene ye na onyame abufuhie na aoka no ye betimi abaye so eno nti ye besre se ye betimi atena sa nyankopon yi na se na wanam na trimo poso achrechre ye na odie yakọ ọnu ankasa nani mo nyamu mu na medie onyankopon nchan ye mame medi awradi nyankopon aye ni gane kobia na maka wonuma nina he is our refuge so anunti no se ye draw closer or we draw near to God na se ye di ya yure nyina hye onyankopon mo a ene ye wonu se onyankopon yi obeye dwane kobia e de ama ne ne omie no onyame beye dwane kobia because emra ya bre emra ye pe be bi ahome emra ye pe obi age ye no ye jifu nyina ne sa asafo urade ye jifu nyina ne sa onyankopon se dom no tri ye son sraban ya bebia ye dwane ekọ ene sa nyankopon ye ho ono kuto nchan ena obetimi ade yen efise se ne wo kan wo enase mu no se mayen akuman tutu na yenye wo no nu nyankopon ni no efise ni wo wotra bia bebre enti wo mu a wo mu bre wo mu a wo mu titi wo mu a wo mu ha ha no onyame wo asomdwe fie onyame e wo tena bia soronko obo ma bi e ho ye kronkron a wo betimi de wo atena fie dwane e kotwa no nko adia no obetime dien atna ho wa bra obi biara entimi entiti yen enji ene anopei mwani ugane ekobia ene na mekanfo asafo urade aman se waye krado oba ni nsemu da imposa uye kan Isaiah no a okan bibi ewo ho se oba ni nsemu da de ma omaya wonti ninka omaya womu hunu emampa womu moni din da no emre ni sa asafo urade guso eba ni nsemu da wabie na son da ese wode masa nkrofo yi nyinara na omu nyina namso na woma bani gan ko bia ho efise so ye ndie se ye tutumrika na ye bani na se ni ye bani gan ko bia ho a oye dumfo ani mobrohofo se emponi aye ye nyina no wode ni nyina be den wode ye odi be che ye na wode ye atena ne nan afi owo bebi bebira obetimi adi ye amana broso efise oye odumfo ene mobrohofo ene ntunyame asiesie dwane kobia bi amaye se bebi wo ho aye pamye ya ono asafo urade na asiesie ho ade amaye ke obedi yen na wodi yen esi ho nese edom tri yeson sraban a ono asafo urade ade yen akwa akwehye ho na wodi na taban kefie no ade akata yen so eninti ena anopai enua otiefu a otie me hwan ani ugan ko bia se wuni ba bi biara obedwane akoto ade a ene na me kanfo asafo urade ade ama ena anopai MPP for na be jina daneti ani ti munti ene mi ni kubie wo no ba ananti anopai hwane wudan kobia hwane wabanden den hwana wo no ewo soro se onyame ene wo botan onyame ene wo tefa onyame ene wudan kobia onyame na wo no ewo soro dia ene ene na anopai mensro because owo hose obeje wo ene menu mie ni nyina na trabia wasiesie ede amaye no menu mie no yetimi akọ ni akọ akọ enjoy ni akọ akọ tinewo Edi ashe ni din kesiye na eni mwenyam. Enunti aha eni edi ya disi ya nini na ABC. Enunti sene ya yekani debi ya nubomodi nise saamle ya ewyeye ebe. Ubepe asori bi na wudi umuashim. Debi ya nchechire wobe. Debi ya yebo unyami din yukon kron. Na wonsu so weti midi umuashie unyami ya jumemu. Nese ebase jwane kobi yedi. Ebase siye huna mi sang. Na ya kuma nyina esa ye wo obuchan bia ono na yebetimi ade e ho ato no so na waje ye anope onyame nka ho onyame nyekese onyame inshira esa wodi wo fidi ni eto ha enunti announcement ya ebe ye nka ye ntie na ye nsha ne so na mre ni so a ye ni ye ni abe ye nyina akuja ye papa ekwan kura
Mrs. Mercy Lamte, Mr. and Mrs. Wachi Elder, ETA Gita. Mr. and Mrs. Akwasi Boateng. Abusuyensa Yemfa and Kaiwei Emre Mose. Ohini Nana Edward Elijah Yao Jesse. Aoko ne Krechin. Afei nane nasiye asorino Eduso. Ya papanya infinishia ebioson ebako. Abusuya ayanese. Aye 11th July 2021. Yenina ya kanya hu album ako. The Rock Chapel International. Ah, Reverend Okori Amanfo Agano. Gumedie non kupepepe ne gumedie ashase. Bia wodi gumen ene counter shop 636. Postcode no ya 1104 HG Amsterdam. Ya papa ya yenini wo program ha ene Mrs. Perpetua Jesse. Ena asiwa asabri oti nisio ene Reverend Kweku Asante. Ah, dodo na frenu kunyami akua. Ekuo ana asafua eke gumedie ekiri ene The Rock Chapel International. Kasanuma Foundation ena Akasanuma Radio. Afe Bible Hour Radio. Ena jumekuya wong fre wong Blue Resources Service Skipo. Se won TBBS ya fa o telephone ne fre numbers a me bubu. 06-844-49785. Anansu se 06-112-8-9892. Omo sre adun foni e jam for se. Aho fadye an address code e ye tumtum eni fita. E busu ya se otun nsa fre adofo e jam for se mome ye won mwa. Na pa pa enansi e asori e mi e peye. E busu ya damo abu. Om damo se ya e insan.
Ani na ebusia da masi nti hana ya de edume die ne nyina efi ya bompa ya asafora de da wasi senen so abetretre yen ti yeni dwan ko bia mayenwane emetoa o efi se wona obema yen monyam ano pese ma wasem ntina yakoma mo tre wasem yigu yakoma pono so na yen firi ho.